Kabo White House fanga bonda kubeda kona noyo Oval Office la. Amerika jamana tigi ya jira. Kabe Suede jamana ka tonde undeme kosebe. Atlantic jamana ka tombala. Mi balendo sisan Turki jamana fe. Ina fo ajanyogon chama Amerika ba fe. Suede ka fara jekulu ninkan. O jekulu ka laje nata fe. Mi bina ke Vilnius juye kalo tle. Tani kele fo tle tani flanana. Asigi nyogon Finland dona ala doni. O mimbe damne kabini avril kalo tle nanina. Nga Turki mi ye yelendi Helsinki ka don jekulu kono obeka Stockholm tabali o danfara nunu nyeshilembe Suede ka Miriama Kurdu ka Kelebuloka inafo Kurdistan barakela okaton noye PKK Ankara ye min togo seben gundo seben kono nabu jate jatige wale kuluwe wa ko do nana halibi walasa ka jamana fla nunu ka jenyoya nyene jamana fla do kun temeneuna Irak jamana dendo ye kurane seben do jini Stockholm Misri ba kofe oye dimi bla silamedine fam bela anika korofo juke Turki jamanatigi noye Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan fe Suede jamanaka